Guncha Music, baby.
Kitambo nafanya, tangu nasoma, bosho wa Anglikana, Tanga, siku na Roma, na wapita kona kona, na wafanya usadoma, dude na aliamsha Tanga puya paka Dodoma. Nashusha mavina atari, nashusha jebali, peleka habari kwa ninja odari, mawake tuchari na chinja chinja kama kuku, ni akili nyingi wa nguvu, na mini mungu na sio juju, wanaomba sana niwe bubu, wanataka sana mini tubu. Najifanya maniga, afupozi kalulu diva, maisha ya kuigiza, wakila pizza na pigia picha, wakitaka vita na kula vichwa, wakinywa lita na kunywa pipa, kitoa ngoma na toa gita, wao sangoma, mimi kwa Jesus.
Majita meona hii ni so, ukasi hapana hivi maflow, wepita kushoto epuka so,
pita kushoto, pita kushoto.
Majita meona hii ni so, ukasi hapana hivi maflow, wepita kushoto epuka so,
pita kushoto, pita kushoto.
Blow so hard, Dawg City wanna find me, but Dawg City couldn't find me. Who the hottest in Dawg right now? Oh wow, look, please remind me. Ball so hard, I'm King James. My Congo, you come out LA. Since 23, I've been MJ. I snap my fingers like Endgame, gang gang. I'm so fly, left the whole game jet lag. Now say my I'm so fly, had to come here first class. So Pita Kushoto, you ain't acting right. Me and Bushoto, this what we rapping like. And we got bars, no castle light. So body mics in the afterlife. I said, one God, one nation. I landed by spaceship. I'm alien, you're basic. Let's face it, let's Facebook. Tweet at me, we should. Is you happy? Cause we good. And we nice, you're aight. We fresh, alright. So let's get it, let's get it. I body your favorite rapper. Yeah, I said it, you heard it, you read it. I know they ain't ready. I'm spitting on mics with saliva confetti. I got a confession, correction. This shit is more like an expression. My flow sick like an infection. And this perfection is my profession.
Majita meona hii ni so, kutasi hapana hizi maflo, wepita kushoto epuka so,
pita kushoto, pita kushoto.
Majita meona hii ni so, kutasi hapana hizi maflo, wepita kushoto epuka so,
pita kushoto, pita kushoto.
Nakuja ninja mana vikwazo vyote nimeshavuka, nishaua baba zao watoto wao wananikumbuka, wengine wanasumbuka mana ndo muda wa kumbuka, bosho wasani mwakinyo kila panchi wanaumuka, nimekuja kuwapa machizi yale mangoma waliyamisi, vurugu kama kibiti kijiwe nongwa funga ofisi, songa kanza na mwendo cha kushangaza bona afiki, nazima na kiki ganda la ndizi wafe na dhiki, isha boy na wapalaza na chakaza na viraza, ata aje big brother na mkaza kwa stanza tasaza. Hatwezi wanta kutwa ni megundua watu fai, nigga stop ukubigia to deal na maspai. Hey, mikiboko kabisa, mikuboko wao kibisa, watoto wanajikimbiza, wafiki mbali na waumiza. Daoni kilo minaji, zigo testa safi, number one soma kapi, oh, engineer soma ngapi uko.
Majita meona hii ni so, ukasi hapana hizi maflo, wepita kushoto epuka so,
pita kushoto, pita kushoto.
Majita meona hii ni so, kutasi hapana hizi maflo,